susudimika abanga abange baramusiza mwe nasi susudimika mubera nesanyi uli uli tinina bya nalese mbawe ange cheu njana jifuna ndio kunywe batuka mitwe sinze njagala na yengirisi yanaga kebibi embera muyonjo mukawo ebibiro nasamwe kuno nangolo amanyawe atonete nezijaje mubera nyumye ate kirungi nimba wa lugambo awo funana yanjula ekirala fesi nakulambye sanyi uli abula kumanyi songa ndi wakisanyo birowoozo kyeva mbuwuliriro okufa okwennyongereza okkuba ekidongo nekyebalulanga obuti nimwebuuza nti ono yakula atya yimba byotomutebeza mwebyo ebifaanana mukeera mwenge abamu mwabidobonkanya ekanyimbe n'emizimu gyekaginyamba obutaseerera ne mukama wajo ye katonda apenge yibawoomera munaabanga mukunga byennaleese genja nnyongerayo ebibya mulimu gwe mbawadde gwakulindanga emboozi obutaweeramu n'olwaleero buli ali waali atuule nga tiyeekwetula gw'onoonyumiza abatampulidde nti oli akisimba n'alosa kale ekirinzi jja kuyimba wamma ddala ndimala akuddeyo magombe naye nga nkyassa tuli butoola ekyokwewala ekintu mu kaziini we kiri bakimba waana kisimattuka bwe baba gye bali abo balala nnyo sinze njagala nkukkuse bwe kiba kiwuka nga kyekivaako emmeeme n'etotabanguka owange ekinene obunene bwakyo kisinga vuuvuumira buli lwe kibalala kiri okubuuka emmeeme n'etotabanguka ate baka abasajja mwana wattu balinga nze be bannaamira omukazi amira ono gwe bagamba lumumba nvampambire ngalikaziri kumba lwalyo saalwa nindyegwanyiza gwe ndiyitago ndi kwekukyuka ndiraba enkoto bwe lyakula gendo ddiva engulu okutuuka wansi ng'entuuyo zimbunya ebikya kwe kwefuula alina kyalibuuza nti maama njagala okunjuna ansembera we lyali nga ntokota ng'era omuntu atengula we lintegeereza obufumbu bwalyo ng'ate ebyo tebinkwatako tetwalwawo tukkiriziganyiza ndagiridde wasisinkanwa ng'omulenzi ntandika kuganza mulumba ewappa waka kawungeezi waaliwo ekimwanyi wentuula n'asisinkana naye nga tetulwayo tupapanyo n'ebweru ebaayo ensiri kyekyavaako oliganzi lyange munnanga obutali kkuta manye omukwano gwagala awateese ng'oli ne munno ne mutereera naye bekubambu banaatusanga emmeeme eremeramu okuwangawanga eyeyokwerumya muganzi wange kwe kuva akagambo olumunanga akandi mutwe yatandika mpola nga yekuteerera ng'omuntu asoomuza tindinyumyako ddi naawe mwattu wawulewo n'ekitusumbuwa nze kwe kumuddamu nti ewalisinga gyemuloogi ewatali anyumya atulinda lunaku bba lwalivaawo ng'agenze ekyasuubula zolaga omulungi tezirwa kumwe omwami waava gy'akola amutegeeza mukyala we genja bw'ataabeerewo nange ewe mpitayo mulamuseeko kimwanyi we tuzisinkana gyeyanzigusizaako kulopapa ngenja bw'ataabeerewo nange nkeera nazinduka nnyo okunoonya we tusiisira kwe nfunawo nga nkima mu luwongo ŋŋamba oli mukyala amina twasiiba muli nga twegadanga olunaku olwaziba bwe lutyo ne twetegekera okugeesa wamma nga tuli mirembe bwe gityo twanya omwenge guno omuzungu n'akusomba n'atwetamwa manyimuka omusajja w'omukwasa munnange togazaagaza awo nalina kwetona maganzi ansiime butettiza ebyembirawuli kasamba lyandamambukuba mukyala amina yali aganzizza eggwala erigumba nga lyadibirawo awaka naye ku olwo olwo yali alireesa omumulooja gyali kkute sooka onninde emmala okuweera yoke nkubuulira ekigambo bwenzi we kyasisinkanya kasamba lyanda naye mukyala we mulufulemu We'll be right back. okasamba lyanda saidi eryalabamu eggwala esaawa agaali zigenze mu nyamira ayagala okwebaka nakwata ttawula amala okunaabeera ng'omuntu ateekeka eyandeka munneegalamiriza ng'era omuntu nannyini kuyoyogayoga basobola okuba yolekedde gye banaabira abaaweta akasonda abambaala omukyala asagala nnyabula nderawula ensi yookasamba lyanda naye ava gye banaabira ng'ey'omukazi gye yali asiyeemu amaaso gamudobonkana tiyeekeka muntu ajja mukazi wattu abayita basuze bamuli abamuyita kati abambaala omwami n'amukyoluyi ejjulu yamina lwamunoganye enduulu n'agye balangula nze bwe mpulira omwagalwa gy'agenze yadde yeewavuutusa akabi nefuumuuka ndaba ekibadde ani ataagulira amina nagenda mbuuza nkalambuse ennyo kikukyali ekikusumbuwa enjangwa mu njuki kasamba lyanda n'amutaana mbakira ntuge olwo nga n'eggwala liyo erigumba lyeyaleesa gyali kkute lijja buteesa kkali mubuuze bawaali ekimulwanyisa amina bwe limweyoleka mbwenyi n'ava gye baamuganzise n'alyambalira ne lukoleera yonna luugi n'etabanguka nga nze essajja lintuga lwambi nange ennwana okwewonya amina eggwala limwetibyeko ze bagamba ezizza okunywa naye nga bw'olowooza ekitulwanya mu butuufu kwali kwekaza wano omwami yandigambye munne gyonda bye mukyala bwe mmanya okukyanga n'omukyala n'addamu ndi ze nkusinga ¡Gracias!